Hey, kona bathi basifihlela thina, kona bathi basozwisa bathi. Kuba bonke kulaba ndaba ke kophephile manje. Uzwa. Abasaza. Uthi hayi mpuva ke kophephile, phethe no number ke kophephile. Ele bantwana ke kophephile, fihla le shandise ke kophephile. Hayi mpuva Geko pepil, shoo. Pete no number, geko pepil, shoo. Elevantwana, geko pepil. Kihlele shandi, shwe geko pepil. Bashishe bahleka kulonyaka sheshe sahlehlise. Zogala kanene ukufakela ikhakwa ngepensela. Noma lesibuka ngegama kutshelwa simthwebule. Since ngihlome embobeni ngihlala ngemavula. Geko khululekile, isiqime siphethe amahili. Ngithebe ngena kwisini, noma ungangizonda kanjani. Abasheshe bahleka kulonyaka sheshe sahlehlise. Zogala kanene ukufakela ikhakwa ngepensela. Noma lesibuka ngegama kutshelwa simthwebule. Since ngihlome embobeni ngihlala ngemavula. Geko khululekile, intombi isikhululeka. Isiqime siphethe amahiki, ithole iphumule. Ngithebe ngena kwisini, ngiphuza nezithisho. Noma ungangizonda kanjani, ubuhle bomba ngekuphila. Akekho phephile, 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 akekho phephile. Hayi mpuva, akekho phephile, phethe no number, akekho phephile. Ele bantwana, akekho phephile, fihla le shandise, akekho phephile. Hayi mpuva, akekho phephile, phethe no number, akekho phephile. Ele bantwana, akekho phephile, fihla le shandise, akekho phephile. Hayi mpuva, akekho phephile, phethe no number, akekho phephile. Ele bantwana, akekho phephile, fihla le shandise, akekho phephile. Hayi mpuva, akekho phephile, phethe no number, akekho phephile. Ele bantwana, akekho phephile, fihla le shandise, akekho phephile. Akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile.
Akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile, akekho phephile.